ungalahlitheba uzolunga. Qiniseka ungalahlitheba uzolunga. Inexesha uzofika, kubeka yonke into. Inexesha layo uzojika.
I love you. Take to the light. Wait for me. Y ojalá y me quede. Excuse me people, this is DJ Ace.